ZLatestMusic.com.
They call me Rockstar. Rock is the night talker. Poto ele li fancy baby, Angola Congo, Anisika Bona baby, Wapilo yen me chona, Inge wina, Kiwe na wapesti baby, Wina wali la dola, Kana kutokwa gelo, you are the one that I want baby. When I feel like I need a die and talk what ghetto. You and I ain't need a die. Baby, please, in no a square. Oh, no square. Baby, please, in no a square. Na uka ya kunisia ikatia. Baby, please, in no a square. Baby, please, in a square. Oh, no square. Baby, please, in a square. How can you kunisia ikatia?
Hani goma ndifana kukupa ukute. Nyani ni mili kwena disizeni kute. Elisusu poza kuboni salikute. Kwa washe mba hao ni wajisi kwa lukute. Ni watakuni pifa ni sulukute. Mungate wa manyando ni watani apukute. TMY hamwalika tulikute. Tupange vya manga na manga ya menji tukute. Nikumesengi lefa piru ya kutonda. Kundasa kuya kweka yewe vende injitonda. Zininga dame ine baby ni kukonda. Nikoika vapene owe mbongo nji kukonda. Usi utulize ya kupuma kawunda. Kutafela kwa nuto kafumana kawunda. Kalila toka kulitezi kikanda. Kulenga disappoint zigelo ni angekanda.
Please in a square. Baby, please, in a square. Oh, no square. Baby, please, in a square. How can you kunisia ikatia? Resta, please, in a square. Oh, no square. Resta, please, in a square. How can you kunisia ikatia? Baby, please, in a square. Oh, no square. Baby, please, in a square. Haoka ya kunisia ikatia.
Epige wena kukupano tikuya. Haoka ya kunisia nishiruli ikatia. Jakulombo talesama na kutuya. Matela ekisampo halikalo nalitia. Why baby hao wataku ya kunisia. Miupulo ya hao yeo na kukupasia. Nulatani inge jingani spoko. Wabatisali kanyewa yogo za kispoko. Epige wukusa pumane kushwezi. Hanzivi ni pilu ya kasei kulatezi. Nika kufanga ila tole litezi. Kizona ni bache ni balona seba litezi.
Please in a square. Oh, no square. Baby, please in a square. Haoka ya kunisia ikatia. Baby, please in a square. Oh, no square. Baby, please in a square. Haoka ya kunisia ikatia. Resta, please in a square. Please in a square. How can you kunisia ikatia? Baby, please in a square. Oh, no square. Baby, please in a square. How can you kunisia ikatia?
They call me Rockstar. Rock is the night talker. Dash make. Scouty Zambia. 3431 09. Live K, Maf K, Rich Boy, J West, my nigga. Yeah, I can't forget you. Dash Mickey. I see you guys. Four corners there.
ZLatestMusic.com.